okutandikira wano musaza Kyaddondo ababaka ba parliament ye 12 batandise okusuula akalulu okulonda anabera speaker parliament ye 12 mu lutula lwa parliament eno ye 12 olusookedde ddala olutudde ku kisaawe kya Menfuge Kololo. Olutuula luno lukubiriziddwa ssaabalamuzi wa Uganda Dr. Flavian Zeija ng'ayambibwako kalani wa parliamenti Adolf Mwesigye. Kalani wa parliamenti Adolf Mwesigye asoose kulambululira parliamenti ng'olutuula olwa parliamenti ey'11 bwe lwaweddeko olunaku lw'eggulo, bw'atyo ssaabalamuzi kwe kusaba asomere ababaka okulambika okugobererwa mu kulonda sipiika wa parliamenti. Oluvanyuma ssaabalamuzi asabye abalina amannya gaabo abeesimbyewo baganjulire parliamenti mu butongole. Amyuka pulezidenti wa Uganda ngera mbaka parliamenti omukyalo wa disitulikiti ye Katakwi Major Jessica Alupo wamune Frank Kajiji tumwebaze mbaka wa Kibale East nga yabadde minister w'ebyobulimi n'obulunzi mu kisanja ekiyise bebanjudde erinnya lya Jacob Obosobosi ombaka wa West Budama Central okubeera speaker wa parliament ya 12 ku kadi ya NRM. Bano boogedde ku Jacob Maxine Obosobosi tolwobu manyirivu bwalina mu parliament n'ebyamateeka saako obuyigirize bwe obunovu ddala ng'era bwa muzinzi obwanjulukufu wamu n'obumanyirivu mu nkola y'emirimu bimusobozesa bulungi okukubiriza parliament ya Uganda obulungi.
The Honorable Obos Maxon Jacob, being an advocate of superior and subordinate courts in Uganda, Honorable Obos Maxon Jacob possesses a solid legal foundation that equips him with professional skills to preside over the parliamentary processes effectively.
Obos will leverage his more than 15 years in parliament to build the necessary administrative and governance structures to steer parliament to greater horizons.
Ye Maxon Jacob Obosobosi akiriza ekyokumusimbawo ku kya speaker wa parliament ya Uganda.
Honorable members, it is with deep humility, a profound sense of honor and unswerving resolve to uphold your trust that I accept this nomination to serve as speaker of this august house.
Omubaka wa katika mu South Sudan Kirumira lukalidde nesala lwansasula omubaka omukyalo w'ekibuga Jinja bebanjulidde parliament erinnya lya Paulo Mwiru omubaka wa Jinja South East mu National Unity Platform okwesimbawo ku kya speaker wa parliament. Kirumira Hassan lukalidde agambye nti omubaka Paulo Mwiru obumanyirivu bwalina omulina okubeera munnamateeka omutendeke ddala omubaka wa parliament okumala akabanga bimuwa obusobozi okukubiriza n'okukulembera parliament mu bwanjulukufu era mu ngeri ey'obwesimbu egiweesa ekitiibwa. Hassan Kirumira lukalidde agambye nti Mwiru Paulo ajja kulwanyisa obulabbayi n'obukenuzi n'okulwanirira obwanjulukufu mu parliament ya Uganda.
Honorable Mwiru Paul will uphold accountability and the rule of law by ensuring budget discipline, stamping out wasteful expenditure, redirecting money for donations and corporate social responsibility to parliamentary committees where members actually do the work for parliament.
Honorable Mwiru will be responsive by ensuring that funding of government programs is increased to match the increased population growth.
Omubaka Paulo Mwiru naye akkiriza okumusimbawo okuvuganya ku kifo kino ekya sipiika.
Your Excellency the President, my Lord the Chief Justice, Honorable colleagues, I take the singular honor to accept the nomination for the chair of the Speaker of the Parliament of Uganda. I thank you.
Okoti Peter omubaka wa Tooki County mu district ye Omolo yayanjudde erinnya erya Norbert Mao okufuuka speaker wa parliament ye 12. Ono agambye nti enkolagana omubaka Norbert Mao gy'abadde nayo n'ekibiina ki NRM ekiri mu buyinza ekibiina kino tekyandimwerabidde olw'enkolagana eno era ng'enkolagana eno yandigenze mu maaso ne bamulonda ku kifo kya sipiika.
Surely, colleague, NRM can live with Norbert Mao for 5 years as the speaker. Let us rise above partisan alliance and embrace the gift of Norbert Mao to the NRM and Uganda. Don't ask why Mao, but ask why not Mao. My Lord Chief Justice and Honorable Member, I beg to move. Thank you very much.
Bwatyo Norbert Mao nga yabadde minister owa semateeka n'obwenkanya mu kisanja ekiyise, naye akkiriza okwesimbawo ku bwasipiika bwa paliamenti nga banne bwe banjudde erinnya lye.
Your Excellency the President of the Republic of Uganda, my Lord the Chief Justice, the Honorable Members of Parliament, in as few words as it takes, I, Norbert Mao, Member of Parliament for La Ropeche, hereby consent to my nomination.
Omubaka wa Kiyoga North Geoffrey Ocheni asabye abalamuzi wa Uganda Dr. Flavian Zeija akiriza abesimbyewo baweebwe yokedda kika 15 buli omu beyogerekera abanyonyola enteekateeka zaabwe ze balina okuzzaawo ekitiibwa kya Paalamenti ekinaabuusa ebiro bino.
And to allow the nominated members to present their credentials such as we are able to assess whether they meet the requisite governance qualities that can restore public trust in the institution of Parliament and to protect the gains so far achieved.
Wabula Ssaabalamuzi wa Uganda Flavius Zeija abadde omukaawu okusaba kw'omubaka ono akuganye n'alagira okulonda kutandikirewo.
In view of the fact that more than one members have been nominated, I now announce the ballot will now be taken.
My Lord, I mentioned Rule 5, Sub-Rule 3, and Rule 5, Sub-Rule 10.
I've already made the ruling. I will not go back to it. No more procedure. Can we please close the nominations and proceed to take the ballot?
Wetujide kumpewo ngo kusula kalu kugenda mumaso, era kalani wa Parliamenti asoma linya kulinya, nga babaka bwe balonda.
Adome Francis Lorika, Ayeku Patrick, Agaba Gilbert, Agaba Peter, Aguti Sara, Ahewa Wilba Manyisa, Aine Godfrey Kaguta, Ajilo Maria Goret Elogu, Akelo Beatrice Akori.
Kubabaka abasukka 15 abalina okutuula mu paliamenti eno ey'12 ababaka 37 be babaddewo mu lutuula luno okulonda we kutandikidde. Abadde sipiika wa paliamenti ey'11 Nalongo Annette Anita Mongo Magogo olutuula lw'olwaleero abadde tannalabikako. Y'omukulembeze wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa mutaka ku kisaawe Kololo yeetegereza buli ekigenda mu maaso mu kulonda sipiika wa paliamenti.